Hey, 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 this about all this, yeah. Had another one, had a quarter one, yeah. I'm always in this way, I'm always in this way. For I know who I am, I cannot be shaken, not be shaken. For I know who I am, a son of the living most high God. I know who I am, I know who I'm destined to be, and this life and the life to come. I am the son of the living God, yeah. I am the joint here with Jesus Christ, yeah, 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 yeah. Ninajua nani aliyeniita, ninajua nani aliyeniandaa kwa vita. Ninajua nani aliyeniita, najua ni nani aliyeniandaa kwa vita. Oh, oh, oh. Ninajua, jua, 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 ninajua. Hamuwezi nizuia, Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, hamuwezi hata na dawa. Hamuwezi nizuia, Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, hata na dawa. Hell is breaking loose in my life, but I know what to do and where to go. I'm on my knees, waiting on Jesus. I'm on the firm rock of a most high. Mwezi nizuia, mwezi hata na dawa. Mjue Mungu wangu bali yuko hai. Mwezi nizuia, eh, eh, ah. Mwezi nizuia, mwezi nizuia, ah, eh, ah. Mwezi nizuia, lianza kazi ndani yangu, ana uwezo wa kuikamilisha. Lianza kazi ndani yangu, ana uwezo wa kuikamilisha. Oh, na na na. Oh, baba, baba, hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hamuwezi hata na dawa. Hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hata na dawa. I'm destined to be a great man in the land of the living. I'm destined to be a great man in the land of the living. How is in the archer? How is in the archer, baby? How is in the archer? How is in the archer, baby? How is in the archer for 14 and a boy? You gonna be. Ninajua nani aliyeniita. Ninajua nani aliyenienda kwa vita. Ninajua nani aliyeniita. Najua ni nani aliyenienda kwa vita. Oh. Ninajua, jua, 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 ninajua. Hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hamuwezi hata na dawa. Hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hata na dawa. Hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hamuwezi nizuia. Mungu amesema hata na dawa. Hamuwezi nizuia, eh, eh. Hata na dawa.
Yeah. If you know this, Jesus Christ is upon our side.
Yeah, fear no man. I fear no man. I fear no man. Tis a man, so fear no man.